ya tele tele kwenye viuno moto nyuma ya nini mendeme leo mpaka majogo jiachie usijibali sio rege unduniko mama wenika nekane
mama funga kila saa na mimi nitafunga kiko ya leo si ya kitoto kile malemba utopo
baadaye nikupatie mkongo usinye miuno ya yondo yondo pateraji chochongo chongo tandaninga
ganganga
nikupatie mkongo usinye miuno ya yondo
yondo
pateraji chochongo
chongo
tandaninga
ganganga
mono chizo si jibane 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 amona yumbu si jibane 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 fanya unakato si jibane 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 huku unalimanga si jibane jibane jibane
si utakuja kwili sungula mili si utapili
Fate mkondo Nibidu weadi
kitanda
Nipe muno raru fombo Ainuke babu yongo Majia fate mkondo Nibidu weadi
kitanda
Mono chizo si jibane